gaɗagol hitande 2018 hollitama wiyede leƴƴe rewɓe temedderon fou sappo e jeego woni waɗoɓe heƴƴodimo. O adadu ɗum an holla wiide nawtaragol heƴƴodimo ana fanɗi ley leydi meɗen ndi. Madame Kone Nana Koulibaly holliti en nafagaji waɗgol heƴƴodimo.
Ɓeydude ɗo ɓuytugol mayde sukaɓe kañe rewɓe ɗo jibinirde, haybugol ɓeygu ana moƴƴi e ɗum laata sababu ɓuytude talkaku, kañe ɓeydude yirwa galle. So haala talkaku haala ga en, so sukaɓe goɗɗidiri, hakkille joom galle ana wawi jottade. O heɓanno haybirta galle e ɗum ɓuyta musakaji joom galle. So iwi golle o natile galle makko, a tawan jam e jeleɗe tan hakkille makko haɓɓatako dow kabaru sukaɓe.
Wiwaru leƴƴi région mofti rewɓe yogaɓe hakkille muɓɓen waɗgol heƴƴodimo won nafagaji. Yogaɓe dow kolliti wiide wonti ɗallaji mbawɗi hawrede hen wattuji yoga.
Ɗum ɓuytan deedi ɗi jiɗaka, ɓeydan cellal inna musakaji ɗi ɗum ɓuytoto. Sukaɓe goɗɗidiran, wan rewɓe gomɓe toon. So ɓe gaɗi ɗum ɓe jiyata tundi maɓɓe wakkati fuu. Yogaɓe ɗum jontati, wonɓe mbawa hemde ɓinguel caggal mum, saabu a tawan ɗum saabi bini ñawuji kewɗi ley tergal ɓi
Adama.
Aminata Konté kañum ɗo ɗum woni hakkillo muɗum. O kaba debbo gonɗo Bafulabe le région Kayi holliti wiide heƴƴodimo ana wawi wadde fa debbo Sulta woɗɗina ndimo muɗum. Ɗum ana wawi waɗande ɗum cellal kañum e ɓiyun. Caggal ɗum o holliti wiide kutteji yogaji ana mbawi wadde dow muɗum e wi makko.
Ɗum latto sababu woɗɗinirde sukaɓe, debbo o sultoto seeɗa, haybugol ɓeygu ana saabi bina tiɗallaji hono tension, kañe ɓamde tergal, kañe kulleji kewɗi kasi.
Juɓɓinowo golleji walde noddirtene association malien pour l'intégration et le développement Amid gonɗo to yuwaruto gonɗini ngo hakkillo e wi geejuma Keita waɗgol heƴƴodimo kutteji ana mbawi wadde e muɗum dow cellal. O holliti wiide rewɓe ana kani yaade cuuɗi dogotoro tafon darta koye muɓɓen farde muɓɓen nawtirade heƴƴodimo.
Komin mbawi wiide caggal wande haybugol ɓeygu e ɗum saabi bina tiɗallaji, yogaɓe gonton so gaɗi ɗum fa itta ɗum tundi mum en taƴata. Ɗum saabi miɗen mbiya rewɓe fade maɓɓe wande ɗum ana hani ko ɓe jaaha ley cuuɗi dogotoro. A tawan wonɓe ɗum hawrata e tergal mum, wonɓe ɗum hawrata e tergal mum en. Ana darda neɗɗo fu jinɗo wande ɗum ya ƴeewa tergal mum ley suudu dogotoro.
Hollitinde wiide waɗugol heƴƴodimo hono ko wiyete pilil na implant, dogotoro e gatta ɗum, infirmiére en kañe sage femme en. Ɗum meccintini andimɓe kabaru mum.